DJShowster.com.
Kila siku mimi najiuliza, mke wangu wewe uko wapi? My angel, my baby boo, kukunda wina kwa newo ni tabu. Umeniacha umeyenda na real love, usiku wote nimekuona mundoto. You kiss me kumoja na watoto, nimekuwa na furaha kama na wina lodo. Oh my god, ni ndoto. Hawa wena ati anankala chenge, siwazi waveni pitia moso noge. Nikumbwa na drama ya shimumbi na namumbi, kukacha kuseni ni yangana kumakumbi. Where are you? Iti chalo ni famu, neo ndine fama. Lingankale buwanji kupanda wewe mbeo. Navutika, tryna come back to me na papata bebe. One last call, Flora, one last call, Flora.
Way away from love is out.
DJShowster.com.